maxkamad sare oo ku taala magaalada Nairobi ayaa laashay go'aan dawladda dalkani Kenya ku qaadatay in lagu tarxiilo Muguna Muguna oo ahaa lawyer caan ka ah dalkani Kenya kana tirsanaa xisbiga mucaaradka dalkani Kenya. Mr. Muguna Muguna ayaa loo tarxiilay dalka Canada oo wasaaradda amniga gudaha dalkani Kenya ay ku sheegtay in si sharci darri ah dalkani Kenya uu ku joogay. Mr. Enoch Chacha oo ah xakinka go'aankaasi soo saaray ayaa waxa uu sheegay in Mr. Muguna baasaboorkiisa ay la hareen laanta socdaalka qaran ee dalkani Kenya si sharci darri ay kula hareen, iminkana looga baahan yahay inay u dadajiyaan warqada uu ku soo safro dib ugu soo noqdo gudaha dalkani Kenya oo uu sheegay inuu yahay muwaadin Kenyan aysan habooneyn in tarxiil noocaas oo kale loo geysto. Go'aankaasi maxkamadda sare ay maanta gaartay ayaa waxaa soo dhaweeyay qaar ka tirsan saraakiisha ugu sarsareysay xisbiga mucaaradka ee dalkani Kenya, James Orengo oo ahaa looyarka u doodayay Mr. Muguna Muguna oo maxkamadda gudaheeda ka hadlay ayaa sheegay in dalkani Kenya wali maxkamaduhu ay yihiin kuwa ka sii shaqeynaya mar walba ay quustaan maxkamaduhu ay yihiin kuwa garab istaaga kuwa dulanka loo geystay. Mar walba oon quustaagannahay maxkamadaha ayaa go'aan noocan oo kale ah soo saaro, taasoo rajo naga gelinayso in dastuurka dalkani Kenya uu yahay mid weliba nool oo waxtara. Intay maxkamaduhu dhaqdhaqaaqayaan ee sharciguna uu yahay mid sarreeyo, weli rajo ayaa jiraysa in Kenyaanku ay ku noolaadaan dowlad dimuqraadi ah, xaq qof walbana uu leeyahay inuu hadlo. Maxkamaddu waxay soo saartay go'aamo waafi ah, dhammaan wixii aynu codsanayna waxay ahaayeen kuwa ay waafaqday, taas oo ku tusinaysa in annagu sharciga mar walba aynu raacino. Mana dhici doonta si walba oo ay ku diidi karaan in Muguna Muguna dib ugu soo noqdo dalka. Maxkamadda ayaa sidoo kale waxay hakad gelisay go'aan intay go'aan dowladdu ay ku xarimtay Nation Resistant Movement oo ahaa koox iska caabin ah oo ka dhex dhalatay xisbiga mucaaradka dalkani Kenya NASA, dowladduna u aqoonsatay inay yihiin dambiilayaal qaran dalkana laga xarimay. Go'aamadan isbixiga ee maxkamadaha sare ee dalkani Kenya soo saarayaan ayaa ahaa inta badan kuway dhagaha ka furaysanayeen saraakiisha ugu sarsareysa amniga qaranka ee dalkani Kenya la sheegay iyadoo dacwadda Muguna Mugunane lugo fara badan ay ku yeelatay laamaha amniga qaran ee dalkani Kenya. Xaakim hore lagu magacaabo Justice Luke Kimaru ayaa sheegay in sharci darri ay ahayd tarxiil kala tarxiilay Mr. Muguna Muguna, wuxuuna amray taliyaha ciidanka booliiska ee dalkani Kenya Joseph Ponet ku amray inuu hortiisa ka soo muuqdo kana jawaabo hanaanka ay u tarxiileen Mr. Muguna Muguna oo ka tirsanaa xisbiga mucaaradka ee dalkani Kenya. Kenya wili kamaysan dhicin siyaasi ka biya diiday taliska dalka oo ay tarxiil noocan oo kale ku sameyso. Tarxiilkana waxa uu noqonaya midkii ugu horreeyay oo dastuurka dalkani Kenyana la sheegay inuu ka hor imaansan yahay. Muguna Muguna oo ku dhashay deegaanka Kisumu ayaa dowladdu ay ku dooday in laba sharci uu haystay uusan iswaafajinina hanaanka dhuwalka loo yaqaana dalkani Kenya ee ah inaa haysan karto laba sharci. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.